munaasabad lagu dhiirigelinayo arday dhammaystay kuliyadda caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada Tani Jawara caasimadda maamulka Shabeelle. Ardayda wax ka barata macadka Al-Xarameyn ayaa dhammaystay kuliyadda caafimaadka, waxaana munaasabad ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada maamulka Shabeelle, maamulyaal ka kala socda iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala Jawhar, macalimiin, waalidiin iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay ardayda dhammaystay caafimaadka, kuwaas oo soo jeediyay waxyaabihii ay barteen.
But then building friendships and economic relationships again, and cultural ties, we can communicate only with science, is our language. Moreover, language is moreover, language distinguishes the differences and also celebrates of the uniqueness of culture, of the uniqueness of culture encountered in region or in community. A language perceives and shapes the way people perceive in world, and it helps us to define culture in our society. Any language is gifty and the knowledge and more than one language that is makes a man more efficient and skillful in many ways. It opens our minds and guides us into magical world and of fantasies and dreams. To certain the Berber land of language helps us to develop ourselves, our minds, and also our personality.
waxaan u maad celinayaa waalidiinteena qiimaha iyo qadarinta mudan ee qayb lixaad leh ka qaatay in aynu gaarno rigsigeena halkan. Waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin beerka ayaan idinka ogsoonahay, waana idinkaga maad celinaynaa sida aad waqtiga noo geliseen. Sidoo kale waxaan halkan ugu maad celinayaa maamulka iyo macalimiinta iskuulka Al-Xarameyn oo ayaguna sida lagu sheegay halkan waqti badan geliyay sidii u ciribtay lahaayeen jahliga ka jira geyga Soomaaliyeed. Maadooyin fara badan oo halkan lagu soo koobi karin ayaa jira, waxaan soo baranay. Marka anigoo aan marka dheeraynin oo na soo koobayo, waxaan halkan farxadda kala qaybsanayaa dafcada tobanaad ee iskuulka Al-Xarameyn ka qalin bedelanaysa. Waxaan leeyahay dhammaantiin, hambalyo.
Dhanka kale, waalidiinta iyo macalimiinta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hadallo dhiirigelin iyo mahadcelin u jeediyay maamulka iyo macalimiinta macadka Al-Xarameyn.
Macalimiinta sharaf leh, inta soo fahamsan inayga qalin jabiyaan caafimaadka Ingiriis
maxadkan wax badan soo daruuray. Waalidiinta waxaan ku dhiirigelinaa in maaragtay ardayooda u geeyaan macadkaas sababtoo ah maxadka waxyaabaha uu baro waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo hospice ay dhahaan qolada maaragtay oo wax soo gaabay. Hospice waxaa loo yaqaanaa handi oo miskiris testi ama macnaha xirfadda gacanta laga barta waa xirfadda adduunka ugu qaalisan. Al-Xarameyn waxaan leeyahay mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaadba hambalyo.
Warka dadkan waaye dadkii dunida wax ka bedeli lahaa. Waxaan hadal mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad aan aad ugu faraxsanahay inaan arko arday aad yaryar oo iyo dugsi qalinjibinayo, macadi qalinjibinayo, wax baranayo, xaflad ka soo muuqanayaan. Dan kale ardayda waxay barteen waxyaabaha aad iyo aad muhiim u ah. Jansa waxay wadaleen iyadoo magaaladoodii joogaan gurigoodoodii joogaan inay bartaan luqad walba wax lagu baran karo. Luqad walba wax lagu baran karo. Markaa kaarnaan waxa ugu muhiimsan luqada la yidhaahdo luqada Ingiriisha.
Dad ahaan waxaan leenahay hambalyo inaan idinla joogno oo waxaa la dhahay shahaadooyinka idin la bixina diyaar u ahayn, laakiin waxyaabaha badan oo emergency iska jiri kara saasay taa wasaaradda idin kama maqla. Kormeerihii waxbarashada degmada idin la sii joogayo ustaad Cismaan Nuur Dhaqane, waxaan leeyahay ardayda qalinjibinaysa hambal.
Ugu dambeyn, maamulaha guud ee macadka Al-Xarameyn Dr. Nuur Axmed Nuur ayaa ka warbixiyay aasaaska macadka.
Taariikhda Al-Xarameyn macadka waa mid u shaqeynayay oo u adeegayay bulshada ku nool magaalada Jawhar iyo nawaaxigeeda muddo dhan 13 sano. Laga soo bilaabo 2012 intaana waxaa gacanta ku hayay dhalinyaro isxilqaantay oo u istaagay inay barbaariyaan ubadkooda, ubadka soo baxaya ee magaalada. Macadka sano dugsiyeed kasta wuxuu soo saaraa dhalin ku biirto macaahidda magaalada, xirfadlayaal caafimaad, iyo arday baratay luqadda Ingiliishka. Haddana waxaan maanta u fadhinnaa oo markhaati ka nahay in dufcaddii tobanaad aynu isla soo wootinno. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo ardayda qalin badalanaysa maanta. Dadaalkiina mirihiisa ayaad maanta guranaysaan. Waxbarashadana ma dhammaato ee halkaa ka sii wado dadaalkiina.
Dufcaddan ayaa ah dufcaddii tobanaad oo uu soo saaro macadka Alxarameyn ee magaalada Jawaar.